kurindaje ngumbabarire
nubwo natesho tinzira yawe dizeye yuko uzanyakira umwana wawe
Oh, say.